go ya sebenza ifiso sami mehlangana zonke ongo kwami kuvele phele mehlweni kanti kyoke kulunge na kimi akuza kuyoze kube nini ngekhala ngosizi ngiyafuza
Bye.
Oh, me no, me for no, me as well.